mfano malaika mama. Penzi letu linapaa bila mbawa, tupendane mimi nawe baby. Ukini miss I will be for you. Acha ni risk kwa komba you are you. Haya ni mapenzi baby. Haya ni mapenzi baby. Wana ni disa wajui tu. Unachonipa naridhika pu. Acha ni kupende baby. Acha ni kupende dali. I L O V U. I love you. Napenda niwe wako kweli. Tena nadhirisha amani ya moyo. Wewe ndo unanipa kipenda roo. Nyama ndo isha kula. Mwingine no. Mwingine no wa nini. Yeah. I L O V U. I love you. I love you. Yeah. I L O I love you. I love you. Ushani changanya sijelewe. Sijelewe. Ushani changanya sijelewe. Sijelewe. Ushani changanya sijelewe. Sijelewe. Ushani changanya sijelewe. Sijelewe. Ushani changanya sijelewe.